mapange abalwani babukwatila ke mapange lesa kwatila lesa kwatile pange lisuma papai ma tapa befo abachita batunfwa bali bise balelanda
tapa befo na michita lelo bise ukumfwaya epe pole ukutila inekawe
befo ne pitamo Watini deveti mchipingo Bamunina wakwe Paliumenia kapi Bachile twala kepaya Lelo tatua kepa ile panganda Twala kavepa Kutituye kipa enama Lelo Pamulandu wa feva Lesavi kile pali Josefu Yale mulanti lako Kabili no kumuchingilila Na iwe mayo want Wisaka manapafyo bantu balelanda Feva ya kwaleza Na iwe ine kulatila po
Tapame fona michita Lilo pise ukumfwaya Epe pole Ukutila ine nkawe Tapame fona michita
Ponto shinga mfumbia kuchinso cha kwaleza
Awe
niyo Ushe Lwambolu inga mfumbia kuchinso cha kwaleza
Iyo Awe
niyo Ushe finshi na michita Yonsenga na tuikala Tuleseka Mulesekela Vane Lelunga naselapo Mushala mulenjamba Mushala mulentuka Mufwaya fenkawe Epe boye
Mufwaya
kumona ndechula Mufwaya kumona ndelomba
Ukutila inenkawe
Mufwaya kumona ndelomba
CK Music Promos.com